jina la Yesu Bwana, ilo jina peke liokoalo na kuponya. Hakuna mwingine kama wewe Baba, hakuna kitakacho kwa kinyume nawe. Sipotei kwa upofu
against me, nothing can stop me from trusting.